Toi, l'aube ou l'amour bangé, aube ou tukuse bona, toi, l'émicono jangé, jikose se vio yagala, jikole vio yagala. Kuyimbile kabaka, likuyimbile weka. Twala nakamwakange, kajuzo bubakabo, bintu byange byomunsi bikozese byoyagala, bikole byoyagala. Twale byo byenjagala byonna bifuke bibyo, twala omutima gwange ogufule entebe yo, entebe kw'ofugira. Twala okwagala kwange kwonna kuko, twala nze nambe uwo emirembe jita kwawo, mirembe jita koma, mirembe jita koma.